isithombe samashumi abili nane u-Elija noMose noJesu. Emakhulwini ayisikhombisa emva kwa-Elija ngenkathi uJesu ehamba emhlabeni, uJesu wathatha abafundi bakhe abathathu baya entabeni kuyothandaza. Ngenkathi uJesu eyothandaza, uMose no-Elija bavela. UJesu, Mose no-Elija bakhazimula umusa kaNkulunkulu. Ngokunjalo, uNkulunkulu ngezwi livele ezulwini wathi, "Lona indodana yami engiyikhethileyo, lalelani yona." Bangani, uNkulunkulu nabo bonke abaprofeti bakwa-Israyeli usikhombisa kuJesu. UJesu weza lapha emhlabeni ukuzosifela njengomhlatshelo wezono zethu nezono zabo bonke abantu ngaso sonke isikhathi, ngoba uNkulunkulu ukusiza sonke njengendodana yakhe uJesu. UJesu ungumelusi wethu amvusa kwabafileyo, kodwa abezwayo izwi lakhe, abamthembayo bemkhonza futhi. Ngakho lalela yena, umthembe futhi, ngalokho uyothola ukuphila kwaphakade.
Zanini ngenjabulo ninabathandi Nkosi, masihubeni kamnandi, masihubeni kamnandi, sisiphahle isihlalo sobukhosi.
See?